AM Records.
Moyo wangu nasubira kama yule baba kijacho, na usiwe na hasira kutokuaminia kionacho, na moyo wa mapenzi weka jilasi uonapo yule umpendaye kutokujali hisia zako. Na kama mapenzi ni bahari, mimi meli usinzamishe. Na kama mapenzi ni asali, peke yangu nionjeshe. Na kama mapenzi ni bahari, mimi meli usinzamishe. Kama mapenzi ni asali, peke yangu nionjeshe. Nikunde kunde leo leo ma, usinizime kama mshuma. Nikunde kunde leo leo ma, usinizime kama mshuma. Baby leo,
baby leo, mzako na mizuka sana mama leo. Jonde jonde usinizuke tena baby leo,
baby leo,
mzako na mizuka sana mama leo. Jonde usinizuke tena baby leo,
baby leo.
Nataka nione ukinipa mama leo.
Mimi niko
na kuomba usiseme baadaye
baby leo.
Mimi niko nataka nione ukinipa
mama
leo.
Mimi niko
na kuomba usiseme baadaye
baby leo. Ukina wewe mama leo. Tena mimi sina hasira, mvumilivu nikipenda. Upole wangu isiweza na ukanitenda baby. Nipe leo yale mapenzi mabuba uliosema. Sinione buzi ukanichuna ukaenda wewe. Na kama mapenzi ni bahari, mimi meli usinzamishe. Na kama mapenzi ni asali, peke yangu nionjeshe. Na kama mapenzi ni bahari, mimi meli usinzamishe. Kama mapenzi ni asali, peke yangu nionjeshe. Nikunde kunde leo leo ma, usinizime kama mshuma. Nikunde kunde leo leo ma, usinizime kama mshuma. Baby leo,
baby leo,
baby leo,
mzako na mizuka sana mama.